Kenya zone taka gal. From Uganda to Chigali, nanonyeza watoto wako sukali. Tumefanya jua kali, kila siku nataka kula ugali. Samaki likuwa bei kali, ati kali, kali kali. Acha mimi staki mchezo, kila mtu na demo yake. Rafiki wangu alifuka adu wangu, amelala na bibi wangu. Fiti wangu bebuliki mchangi, oli demo wangu we hane wangu. Sweet, but no nyasi ndeza mere. Nebi lale bizale vyo kusomero. Mbwekwe sibuse wafumbanga walaji. Atimbe walaji, mtuunda mkalaji. Ati mkalaji, mwalimo ako haji. Ako haji, katakale ufumbe walaji. Ah, sweet, no genda kechi watule. Ayechi watule, mbwe watata kasule. Ate tata kasule, nakuba mumba ulire. Ata maulire, gafuka maulire. Nakusubisa, okukulira bima. Denjiro bakuzimbire nkalina. Ayo, wangi Yangi mama, yo da kola wojo bambi mama. Wando wanda we sweetie baby, daba to kenze. Wani de ku yangi mama, yo da kola wojo bambi mama. Wando wanda we sweetie baby, daba to kenze.
Yeah, all the records.
Zinga kaza sirimba mwana muwala. Ndeka abino kwa nabalala. Mazima olie juzango fumbi dwa lubalala. Anakusakata emigo nusa nyalala. Ay, umira kunze bao wadala. Gal akwa gala, mazime biana madala.
Wando wana we sweetie baby, daba to kenze. Wani ide kuyange mama, yota kona ocho bambi mama. Wando